tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawi wanga.com.
Hemi WL mwana wa Luso. Okay. John Production. Kale kale kusa kuti ndima kufuna. Hey, ndima wanga ndowisise umapala ukumenya. Kumenya la iwe ana, ana, ana. Wera kuli ine ndi kupatsa chikondi. Ndima wanga wose alipa iwe. Hey, ndika maona my status ako pa WhatsApp, pa Facebook.
Download ni tikumvera nyimbo dzavamwamba pamalawiwanga.com.